Mike, processing Nasachi, mtandao Google, subando mwendo kasi, kichuya soma Google, masai ya kiwa lasi, dana chafuga mifugo, acha ni rinde nafsi, nikibia takwa judo, leo nipo town, wana nito molo bushi, nina plomo zede sister duwa, netembea uchi, jenga bifu nami pembeni, we kama yungu, kama bongo, batubaya, wasinge kuye wasungu, mindo bamba ta, hibi nishindwe mabezi, mwambie na taji K, awe mjande siwe crazy, leo nipo town, molo bushi, sipo town, ina shaka, Chris White ila anajita brown upongeletwa na maji manota angekuwa mzungu kama mapenzi matamu vipi tuzae kwa uchungu na jikaza kisabuni japo maja ya ogeja wanikami mito beki siko beki nikolezi
ni fresh nigga barida aina makwere siko kote tunakimbiza minapambana kukimbia shida kutokta doma ino kanga misi ya funzwa ni budi fresh nigga barida aina makwere siko kote tunakimbiza minapambana kukimbia shida
sikosei niko full mejipanga hapa fraso sunura wa majanga rakati siko oni ila rapi langa nafanya kila deli hata mbovu ni kamue ife kishujaso kwa mahaba ni uwe najiweka mbari kwa bifu ya mashari kukiweza penzi minaliweza salari nasi ya kelele ila pesa inaongea nikiwa kwenye bedi refa nisie na fair hapa kazi kinachofuata pesa habari ya mapenzi mpejuksi na Vanessa mindo dira tena ndo yule msoma ramani napigana kama rambo pende nikiwa divani mindo dira tena ndo yule msoma ramani napigana kama rambo pende nikiwa divani
ni fresh nigga barida aina makwere siko kote tunakimbiza minapambana kukimbia shida kutoka doma neno kanga misi ya funzwa ni budi fresh nigga barida aina makwere siko kote tunakimbiza minapambana kukimbia shida kutoka doma neno kanga misi ya funzwa
najua nini maze, yeah, mchezo ndo kwanza.